Am.
Exclusive Kavanaugh from hotvibes.co.
Dancer. Not forgetting Kelvin exhausted DJ ZZ. Yeah, yeah, it's true with Moon, Mr. Pink Lips, Uka O2. Rise, yo!
Kulidansi shilinga ipola sotaluka kopa kushana tina kubola shosholi menti muna nikane idansa kushana wale umfo zindango tie shana ngole umfo zindango tie fulama ngole umfo zindango kulidansi shilinga corona sotaluka kopa kushana tina kubola shosholi menti muna nikane idansa kushana wale umfo zindango Shana, mbole umfo zindango. Tie fulama, mbole umfo zindango.
Golo mbole umfo zindango. Kuma dance nine and chinangwa. Dance floor ndete kanga chagwa. Chikwile chikelo, chizagwa. Kuna tuli ni magelo na mafika. Mezaliza po phone ni kafika. Pakuti mwishiwe, mkongeni. If you know, you know. Ha, doteni. Bwani muzindangwa, ale mkonga mambula. Yo fitu tena ifo tusha.
Kopa kushana tina kubola shosholi menti muna nikane idansa kushana wale umfo zindango tie shana mbole umfo zindango tie fulama mbole umfo zindango kulidansi shilinga corona sotaluka kopa kushana tina kubola shosholi menti muna nikane idansa kushana wale umfo zindango tie shana mbole umfo zindango
Kimuma 20s, koma muma 90s Ima dance ya kale, ya kale ndi ulandizazi Ona mwamene kanyanga nyina mchiuno Wakumana nazo kuno ni kuno Kibomo koka foda chuso tose rampuno Kibis kibi, dance ya kadanga Sakola anga gwe komo wa sungako Ken TV nenga ole umfwa zindangwa Yeah,
dance shilinga ipola Sota luka kopa kushana tina kubola Shosholi menti muna nikane Dance ya kushana wale umfwa zindangwa tie shana, mbole umfo zindango. Tie fulama, mbole umfo zindango. Kulidansi shilinga corona, sota luka kopa kushana tina kubola. Shosholi menti muna nikane idansa kushana wale umfo zindango. Tie shana, mbole umfo zindango. Tie fulama, mbole umfo zindango.
Sisi anako hivini sanjinga Dance olu kwa bantu uchache diga Dance inyanga nisa magelo mafika Dance ya chimwe langati umvela jiga Dance hivini sana bantu mustriti Dance ya lengesa nyimbo ya nkala hiti Dance ya chikuampe yeye on it yeye on it
Kuli dance shilinga ipola Sota luka kopa kushana tina kubola Shosholi menti muna nikane idansa kushana wale umfo zindango tie shana, mbole umfo zindango. Tie fulama, mbole umfo zindango. Kulidansi shilinga corona, sota luka kopa kushana tina kubola. Shosholi menti muna nikane idansa kushana wale umfo zindango. Tie shana, mbole umfo zindango. Tie fulama, mbole umfo zindango.
Exclusive from hotvibes.co.